Tata unya mama asula nani mama unya neighbor mwana
olimba olimba
moto moto
meine
akenge jante neighbor ne neighbor begase omubwaka wanga tumanya muse lwachi bulijo nkole bibi ndeka ndeka tonkola bibi mpola mpola binyuma biruma yingira mpola mpola topapa gwe kufuruma jukube kumatamo gaskeske o gaske o gaske o gaskeske furuma yo jukube nebweru jukubo jukubo jukube unelekera lekera elese nebye ovulekera lekera sikatono jite okwegata pulase okwegata ikozi
ekula kulana
ono weyegata noline yegata babera ne ne
netegera gana
okwegata pulase okwegata Buzibye tugenda kwegata mpulire kiwunyo kwegata kuunya wano wali wali wanonga vamu kwegata obatali wanonga limu kwegata wali walowozo kugendo kwegata muto mukulu tuli wolwa kwegata kisole kikazi kiri nyibwa nnume ekyo wadde biwatamanya kyekikuwa amata okwegata kuyamba generation okwegata kuyamba otondawo another person ngambye okwegata kuyamba generation okwegata kuyamba otondawo another person okwegata pulase okwegata ikozi
ekula kulana
ono weyegata noline yegata babera ne ne
netegera gana
okwegata pulase okwegata ikozi
ekula kulana
ono weyegata noline yegata babera ne ne
netegera gana
neiba ne neiba begase omubwaka wanga tumanya muse lwachi bulijo nkole bibi ndeka ndeka tonkola bibi mpola mpola binyuma biruma yingira mpola mpola topapa gwe kufuruma jukube kumatamo gaskeske o gaske o gaske o gaskeske obudde buzibye tugenda kwegata mpulire kiwunyo kwegata kuunya wano wali wali wanonga vamu kwegata obatali wanonga limu kwegata wali walowozo kugenda okwegata muto mukulu tuli wolwa kwegata kitole kikazi kiri nyibwa nnume ekyo wadde biwatamanya kyekikuwa amata okwegata pulasi okwegata ikozi
ekula kulana
ono weyegata noline yegata babera ne ne
netegera gana
okwegata pulasi okwegata ikozi
ekula kulana
ono weyegata noline yegata babera ne ne
netegera gana
bali wabaya ukanye bakwegata bafumbe kibatakaza bakwegata buli omwe mu lulimi lwetu lino kwegata everywhere everybody kwegata.